be my lover. Never play you dirty cause I know her. Baby girlfriend, ila yomi flavor. Wampo nyomu suja guanti daughter. Mugwano saku warulia kasi mungabula. Kamanzi yangamba mbate baba sengura. Nendo zorera, nanonya nembulwa. Ndiya mazira nengukumbura. Uomu tima saba tosunurura. Gwenja gara baby guawa nidido. Looking at me and say you love me too. You make a ghetto boy screaming.
Yo, watani uwa kamchezo.